Machafu wemba
Napenu unavu rotate Napenu unavu shake it 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 Oh yeah Pascal zungusha Tungisha Zungusha Tingisha, Pascal Zungusha, Tingisha, Zungusha, Tingisha,
Rasa, Tony fine, fine body shape, Yani Tony high, high, Tingisha, Yani to the left, Niki guza slow, slow, Twende right, new, penda big, smooth, but round, Akizungusha, Niko fit, Niko high, Akizungusha, Niko fit, Niko high, Akizungusha, Niko fit, Niko high.
Linza gizani zani panda Huyo mtoto kwangu washa ganda Utapiga kitu mpaka itaganda 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 Linza gizani zani panda Huyo mtoto kwangu washa ganda Nitapiga kitu mpaka itaganda Itaganda Napenu navo roteti Napenu navo shake it Napenu navo roteti Napenu navo shake it Pascal zungusha Tingisha, zungusha, tingisha, Pascal zungusha, tingisha, zungusha, tingisha
Macho nimenyanyisha, bebe nimeshikisha, maji mejikatisha, zangu nimerumisha So, zungusha, chezesha, tingisha inamisha nichapishe Nikichapisha niku, wakishe nikiku, wakisha niku, wikishe nikiku, wikisha mini Lalishe alafu tena ni, kutulize
Silete zogo Nipe kidogo, nipe yonono, songa kidogo Silete zogo, nipe kidogo, nipe yonono, songa kidogo Feeling za gizani za nipanda Uyu mtoto kwangu washa ganda Nitapiga kitu mpaka itaganda Itaganda, itaganda Feeling za gizani za nipanda Uyu mtoto kwangu washa ganda Nitapiga kitu mpaka itaganda Itaganda, itaganda Napenu unavo rotate Napenu unavo shake it Napenu unavo rotate Napenu unavo shake it Pascal zungusha Tingisha Zungusha Tingisha Pascal zungusha Tingisha Zungusha Tingisha Oh yeah yeah Oh na na Oh yeah yeah Tagi tagire Dofe mani mol
Pime uzani kwa macho, utapotea wewe.